yesinda mbwa.
Good.
Alhamdulillah, nafsi nyeupe. Nchi ilikuwa chungu bado kidogo nsepe.
Simu nikawa sipokei, I don't know soon that.
Bikane kaleta habari njema kwa wananchi wote.
Nini?
Meli ya makolo imepinduka wa unipiga kelele.
Oyo,
imeangukia Zanzibari wana kupiga kelele.
Oyo,
aina ubaya ubwela, aina shirikisho, aina.
Download kupitia smokemziki.com.